binti tewalibera tuyamba sukulu fizi yali akaluma kumanda nalino gatema omulamu ali mwesalika naliko kunyanja nga nvuba nga nyanika n'obutimba mu ttaka nga ne bunsaba olukumi sirina bunsaba ekikumi sikuwa ng'obulamu butungununao twalimanga bukajjo bukajjo kajjo twatundanga bukajjo na buyuni suubi lyali lyabula biroto byali byasika nafuuka kye sisuubira ye anseyo gyolaba anseyo tebyali byangu basekanga emmotoka ezo zolaba ennyumba ezo tebyali byangu bayogeranga aneyagala nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere ebisuubi empisemu nange nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere byoyitamu ebyo byakaseera olumbe lwawagala amannyo mu ngeri ya binnyo muganda wange lwamutwala nga kyali obulamu bwali bubikali okuwona kwali kwa lugwanyu natambuzako ekanzu nali muteme okuba obulungi obuuka nkonge obuuka mayengo mukwano naye koolibuuka enkonge ogenda kuwangula bwenalokoka bangobaganya olunaku olwo lwali lubi najja n'ennaku yange okuva ebuvuma najja n'obulumi nga siwunya cyuma mu kanisa najja n'empale ez'ebituli ez'ebiraka ng'abantu baneewuunya ekitogi wakulu ku saati nga sire nalugendo ndekanga n'ensala mu nkundongo ondekanga n'ensala mu nkundongo endongo 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 we endongo endongo dongo 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 aniyagala nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere ebisuubya mpisemu nange nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere byoyitamu ebyo byakaseera nadde engulu ku ssaawa mwenda nga bagenda simantana nga bamanyi juma mulokola fute kati ndi mulamu mu yesu nkumulamu nange napota koko amanda nagatema kokoko mu nyumba wango wamuko ningatako bwangako salasala mwana kwe salasala endongo salasala mwana kwe salasala endongo.